Ariba movies and my vice. Uri uko toda ba vice. Uko bamuna ni chikuwa ni jambis. Auti ya weyo muka kiss. Uri odibu za no cheat. Kadendinga mufaya piz. Oda Sunday inda na mada movies. Uko angolo, chiko pamboro wa udova chamdo. Uba udobiza uba, this is no move. This is in your Biko vaya jino yowa, uri uko goa, nani kuto shpona. Shembari do vaya rod, utopika usho na muro wa vo. Auti ya we na shikoro koro. That's why chiko venga mjolo. Lea niligara la koro. Niko dola na kumura mromo. Kante nina baki hili kapolo. Nina capable kampe mtoto. Una timu ende nifuna mro. Nina timu uko guna shporo. Lea niligara la koro. Niko dola na kumura mromo. Lea niligara la koro. Niko dola na kumura mromo. Kante nina baki hili kapolo. Nina capable kampe mtoto. Una timu ende nifuna mro. Nina timu uko guna shporo.
Now it's a mohar. Choro lay back and rich in the mezza Paul. Running the chitabere call. The beginning of the man, the chisabet the tall. It's in be a garage, a funamonati. At the shuma pakarito blow my nut. It's in be a garage, a funamonati. To funas and my chicken and monati. Chirichi the funerandun. Canary is a cane or the coon. I know, suba chifun. The benga body was so no canacoon.
Shambari to fire rod. Put the bigger bush on a morrowa vow.
Ey, auti ya we na shikoro koro. That's why chiko venga mjolo. Lea niligara la koro. Niko dola na kumura mromo. Kante nina baki hili kapolo. Nina capable kampe mtoto. Una simu ende nifuna mro. Nina timu uko guna shikoro.
Na beti suvi sako to imangas. No mahelele wone wono langas. Nones goma nguabira karendo pakas. Sabo pisa ya duwivi na ya tukash. Nenga fera matoto ndisa ngwala na mamu. Nenga mama na dofa sale mamu. Sangana tuku yo zara sa deram. Kare kosu toto udo fira na ram. Wine is a tumini toman. Nongoro chikiti nga butuman. Bungwa nando pakera sikona. Bari him sangana kutuma. Musi iti viva dum sebeza. Musi nisituwa dum hebeza. Dum sextera nito puteza. Nika pute pute niko puteza.
Hey, mati ya we na shikoro koro. That's why chiko venga mjolo. Lea niligara la koro. Kotola na kumura mromo. Kante nina baki hili kapolo. Nina capable kampe mtoto. Una simu ende nifuna mro. Nina timu uko guna shkoro.